gmail.com.
Sikia moyo ni mwangu na suzika, nishike unavyojisikia, unanijua hakika. Sauti yako nikisikia, moyo ni mwangu na suzika, nishike unavyojisikia. Oh my love, oh my love.
From voxmac.com.